Californie mara ye hakilina teliman dɔ sigi sen kan min bɛ tali kɛ furakisɛ miliyɔn fila ɲɔgɔn n'a dilannen do kɔnɔ tiɲɛnin kama n'a be wele ko misoprostal k'o sigi sen kan. Washington mara sera ka dozu ba bisaba ɲɔgɔn sɔrɔ ni fura kofɔlen ɲi na min be don farikolo la n'a be wele ko version generique de la mifeprostone. O furakisɛ hakɛ min sera ka lasago u bolo bena san saba ɲɔgɔn ta. Hakilina minnu bɛɛ lajɛlen tara n'a laɲini kɛra kiritigɛso fɛ walasa ka se ka nin fura kofɔlen ɲi dilani bali n'o ye mifeprostone ye jamana ka sariya gafe kɔnɔ sigira sen kan. Kiritigɛ mɔgɔ dɔ fɛ n'a be wele ko Macho Kaxmark ale min tun sugandira jamanatigi kɔrɔ Donald Trump fɛ Amarillo Texas mara kɔnɔna la laɲini nunu bɛɛ lajɛlen sariya wulila ka bo ye san caaman ɲininiw kɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ nin furakofɔlen ye n'a be wele ko mifeprostone k'o dilanin bali. Kiritigɛla tun y'a ka baaraw ɲɔngiri dɔgɔkun kelen walasa jamana fanga tun be se ka fɛɛrɛ kura dɔw sɔrɔ a koɲɛ kan. Jamanatigi Biden ka fanga kɔni ye jalakili kan caamanw kɛ ka taa nin hakilina nunu tali ma.
This administration stands by the FDA and is prepared to for this legal fight, and we will continue our work to protect reproductive rights.
O senfe uye wele bla tenendo kubena ucheda kiriko fanfa nininu usrafe betalike da dominiko fanfe kase furako chakedama ko chakeda mu isiglendo okonye kunani abe wele ko l'autorité en charge de l'administration des aliments et des médicaments nanzarakana benani kunye nyanki kosebe katamso la kauka fanfe nu chama binendo ni kunya dikun kono wati do lanuka nyanama ya rete se katafio fuka ni furako fole inta no ye mi fepristone ni nan na faka bo uma kenya ko fanfe walasa ukaseka lawani.
Not just state by state, but all across the country.